waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali urur u dooda qaxootiga sidoo kalena caawiya waa refugee action coalition ayaa sheegay in laba nin oo da-doodu tahay 20 jir oo ku jira xerada lorangue ee manus island ay askartu xireen markii dambena booliska iyo saraakiisha socdaalka Papua New Guinea ay garaaceen. Ururkan qaxootiga u dooda ayaa sii daayay sawirro ay sheegeen inay muujinayaan 2 wiil oo Iraaniyiin ah oo wejigoodu bararsan yahay oo sidoo kale dilaac iyo nabarro ay ku yaalaan iyo weliba dhaawacyo kale oo ka soo gaaray jirkooda intiisa kale. Afayeenka kooxdan waa Ian Runtel wuxuuna sheegay inay 2 wiil ku sii jeedeen dabaaldegga sanadka cusub markii askartu ay qabteen ayna garaaceen.
They were first approached by immigration police. They told them they had no right to be outside of the detention center and they were quickly then joined by PNG police.
Waxaa markii hore u yimid boolis ka tirsan laanta socdaalka waxayna u sheegeen inaan loo ogolayn inay ka soo baxaan xerada ay degan yihiin. Waxaa markiiba ku soo biiray booliska Papua New Guinea. Markaasna suxun ayaa loo garaacay waana la xiray. Dacwooyin gaara ma jiraan laakiin dhaawac culus ayaa soo gaaray labadaas shaqsi sabab la'aan. Mr. Rintoul ayaa sheegay in nimankan lagu hayay xarun booliisa muddo 35 saacadood waqtigaas oo loo diiday wax daawo iyo dhakhtar inay helaan. Wuxuu intaa ku daray in hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaxootiga inay diyaar u ahayd inay daaweyso nimankan marka la soo daayo.
It looks like one of them's got a broken nose, the other possibly a broken wrist. The wrist is swollen and malformed.
Waxay u muuqataa in mid ka mid ah sanka la jabiyay, kan kalena waxaa jaban curaan curta wayna barartay. Midkood wuxuu aaminsan yahay in daanku jaban yahay, waxba ma cuni karin mana cabbi karin intuu xirnaa. Laakiin Ronnie Knight oo ah xildhibaan laga soo doortay Manus Island ayaa sheegay in labada nin ay falal dhaqan xuma ku kaceen ayna maanduuriye iyo khamri jirkooda ku jiray markii booliisku helay.
They were making a nuisance of themselves, stopping traffic, harassing people on the road, chasing young girls, making idiots of themselves.
Qaladaad ayay ku kacayeen, waxay joojinayeen gawaarida, dadka wadada maraya ayay qashqashaadayeen, gabdho yaryar ayay eryanayeen, falal doqonimaha ayay ku kacayeen nimankani. Mr. Knight ayaa ku doodayay inay askarta la dagaalameen. Wuxuu difaacay talaabada booliska Papua New Guinea.
What happened to these two young fellows is not anything that doesn't happen to our people when they get out of line. They get the same treatment. And to defend my policemen here in Manus, we're outnumbered, we're undermanned, and
waxa ku dhacay labadaas nin ee dhalinyarada kama duwana waxa ku dhacay dhalinyaradeena markay qalad galaan. Sidaas si la mid ah ayaa loola dhaqmaa si aanu u difaacno booliska. Halkan Manus Island waa nalaga badan yahay, aad baana nalooga badan yahay, marka dariiq kale ma jira oo aan ahayn inay sida ugu dhaqsaha badan u soo afjaraan si naxariis la'aana wixii markaasi ka hor yimaada. Taasina waa xaqiiqda ka jirta Papua New Guinea maanta. Halkani ma aha Australia. Haddaad joogto Papua New Guinea waa inaad u hoggaansanto shuruucda Papua New Guinea. Wasaaradda socdaalka Australia ayaa sheegtay inaysan ka hadli karin dhacdadan sababtoo ah bay tiri waa mid u taala booliska Papua New Guinea. Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa dhinaca kale u sheegay idaacadda 2GB ee Sydney in kooxaha u dooda qaxootigu inay u isticmaalayaan kayskan inay weeraraan siyaasadda dowladda ee socdaalka. Wuxuu intaa ku daray wasiirku in waxa dhacay aysan kala cadaynba.
If people have had an interaction with the PNG police on a New Year's Eve night, I would wait to see.
Haddii ay dadka isku dhaceen booliska Papua New Guinea habeenkii sanadka cusub, waa inaannu sugno intaa xaqiiqdu soo baxayso ka hor intaanaan dhihin waa la beegsaday sababtoo ah waxay ahaayeen qaxooti. Ian Rintoul oo ka tirsan Refugee Action Coalition ayaa sheegay in dowladda Australia ay mas-uul ka tahay qaxootiga ku sugan jasiiradda Manus Island loogana baahan yahay inay baarto dhacdadan. Wuxuu sheegay in waxa ku dhacay labadan Iraaniyiinta inay muujinayso in la dayacay ammaanka magangelyo doonka iyo qaxootiga ku sugan xerada. Waxaa laga doonayaa dowladda waa inay sida ugu dhaqsaha badan u hubiso inay jiraan nidaam sharciya oo habboon iyo in dhacdadan baaritaan lagu sameeyo iyo weliba in dadka la daaweeyo markay u baahdaan.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS radio app. Booqo sbs.com.au/somali.